Selungxolele baba womntana mimizwa yam ayifumanga ulawuleka. Ungxolele baba womntana mimizwa wangithetha ngamagama. Selungxolele baba womntana mimizwa yam ayifumanga ulawuleka wangithetha ngamagama. Ungxolele baba womntana mimizwa wangithetha ngamagama. Wangithetha ngamagama wasikimi imini yethu nomntu omuhle emhlabeni. Se vuelan los ojos.